Wimbo huu unapatikana kupitia pdjtv.com.
Loya genge.
Beats bomb nigga.
Tunapambana kila siku so kama Mungu atuone. Tukaza kafuja jasho tupate kitu mfukoni. Sana unga lalo titili na sichagui popote gami. Ila kuna muda naisha wiki, sina rafiki, sina tahela. Na kama nikipata,
pata,
nikipata,
pata.
Na kama nikipata,
thanks,
nikipata,
pata.
Sina money, sina do, shida ndo zinanipa ukomando. Ninayopitia, I want more. Shida na stress me, I want more. Sina money, sina do, shida ndo zinanipa ukomando. Ninayopitia, I want more. Shida na stress me, I want more.
Hello papa bless, papa bless me. Hello papa bless me, papa bless me. Hello papa bless, papa bless me. Hello papa bless me, papa bless me.
Mindo maskini ambaye utajiri wangu fura. Na shangani kishibo tumbusha zuwe anja. Kiona na kesha ba usiju kashanga. Ujue na stress ya pesa mchumba kanikata. Hatuchoki kuomba kozi Mungu ata bless. Hatukati tama ipo one day yes. Hatuvijui vingi ambavo Mungu anavijua. Usimkatie tama mwanaume anayepumua. Kilala nja mshukulu ja apo ulipo ndo semwe na yokufa. Mwanga rafiki ya kita shida na tama julize wa unatembea lakini ndege na pa.
Sina money, sina do, shida ndo zinanipa ukomando. Ninayopitia, I want more. Shida na stress me, I want more. Sina money, sina do, shida ndo zinanipa ukomando. Ninayopitia, I want more. Shida na stress me, I want more.
Hello papa bless, papa bless me. Hello papa bless me, papa bless me. Hello papa bless, papa bless me. Hello papa bless me, papa bless me.